Ile mai ai oni nai vai aso talu na fa si san mai e Britania le fai o lana la fonga i lunga o vai inu sua mali e. Ina ia fai titi ai le suka e tau ma faina e tangata i le tunu. Wale e mai ai nei se sua su enga fo uauna i ai se tasio mata upu e ono muli muli tai fo i ai Australia. O le sua su enga la ua fai lo ai luas furu pasene le la fonga po le tax i lunga o le vai inu e ai le suka. O le ACTI la i le fase la wonus fulu miliona le tupe maua mo au au nanga tau soifua maloloina. Fa pefoi ma le fai titi o le au fai o tangata ngase ngase i le maisuka. O so fai la i fa pena foi o na fa la wilo mai. Ia nisi o tū langa e au ona sila sila i ai le tunuu i le fai titi a foi o e a fia i nei ngase ngase fa pea. E peila ona yai ia tautalanga fo ia ila tau ufa penao na afia imita upuia luta maitai o Jane Martin mai le Obesity Policy Coalition o ia tonu lea o lo taita ia lafinau ia si tia ila luas fulu pasene le lafonga tatongi mo vai inu sua marie ia faa taungata hai.
This would impact on consumption very quickly. That would lead to changes in BMI, which is really important because that would have benefits around the numbers of diseases.
O so fa'i le ato tupe ae fa'apae e le manawa. O le manatu au tū lea ua mafuai le fainga o se aitu ai ngā la fonga. E fa'i titi ai le tau mafaina e tangata o le suka. Ia ma atili ai o na tau ngatawa inu lea ma sanyo na atili fa'atite le nai le tino puta i tangata. O le tau fio le tau mafaina o le suka. Ua sila sila ai nisi e aona faya la fonga po o taxia e ilunga o vai sua malie. Ia fa'i titi ai lea fa'i o ila tau e inu mia ia vai inu. Ua fa'a la wilo mai la e lea tamaita. Ia le soe su enga tu fa'a tasile nei. E nisi mai le University of Queensland ma le Obesity Policy Coalition. Ua ta wai tonu lusu lima tausanga. O le amatua fa'i titi ai fo'i ma lea fa'i o tangata e a fie le stroke. Ai le ngata ilia. O le a fa'a sao ina mai ei ma se vai ngā tupe pea ma le tolu se fulu miliona. Ale mata ngā ruenga o le soe fua ma lolo ina. O le autu o le suesuenga e whapea, o le suka lava leo lo mātele na afia i tangata, ma afai e whaatau ngata le tau o le suka, o nei titi lea o le whaatau o tangata I o loa whapea.
I think we've got to look at the broad spectrum, so not only sugary soft drinks, but lollies, sweets and all the added sugars in processed and refined foods.
Is a business e wha ingoa o le candy bar I sini, sifuru tau sanga se teni titi ingoa a Seinap, wa ia tau e whapea, O lole mawainu sua malie, e na mō mea whaamanatu e peifo yona yeila na pāti I le whaamanatu ina o se tasi o teimitāua o lo naulanga.
My sister's going to be there with me. And there's going to be like lots of lollies there.
I le itua vainu, whaelo e Thomas Mitchell, leana te whaangayo ia le vaenga le candy bar, ua whae lava si ova o le neifuofuanga o le whae o le tax mo le suka.
I think this is the way we're running things. We're taking away responsibility of the person and saying that it feels like the government at times is saying that they can't trust us to make our own informed decisions.
So for ila ile tene titi o Seinap, le na ia taua, a whaia la tau whaataunga, e, a oa ile leila ua molo na uso ilo na tina, ile mea tupu, pe a whaia whaatupu la ia pea, le whao ngā ina o le suka.
We'll get sick. My teeth will all fall out. I'll get my stomach will start hurting me and you might throw up.